andal ana weli, faamo wala andal ana ndarta andal, jogi o andal ana ndarta ɓeydude andal. Ngoonga jaati, heɓe ngala andal ana kaani ndartude andal, sabi mo wala andal wala bi aduna, mo wala andal yo bumɗo aduna. Kana ndarten andal, si en darti andal fuu en keɓan barke meɗen aduna, cakkite lobbe laahara. Ndarten andal, andal ni jogi ndimaako. Ndarten andal, anduɗe andal kañum wawi andude sii muɗum, andude andal kañum wawi hemde aduna heɓa laahara. Ɗen no ngal ɗo andal kettino ɗon keɗa ɗon na baamon hono ko kaalo o warata yettinde on ko. E sabi e ngal ɗo andal mangal e dewtere mawnde windande J. Vernon Magi pillotoɗo yo Abdourahman Sangare kañum warta yettinande e ngal ɗo andal. Yo Allah hokke barke andude ngal ɗo andal.
Gorko e debbo, suka e mawɗo, to tawaɗon leyɗe aduna e hettinade kam fuu, mi salmini on faa sanne. Oɗon ngoodi heɗaade programme jannde dewtere seniinde iwdi e Modibo mo jom andal wiyeteeɗo J. Vernon Magi. Suɓaaɗo yottinde on nde jannde e fulfulde woni, min giɗo mooɗon iwde Transworld Radio konngol wayraago. Hettuɗo to masiŋaaji too o, kañum annditirte Tappe Alexe Ibo, omo salmina on kanko du faa sanne. E nden no giɗiraaɓe, eɗen ngondi faa hannden e jannde meɗen dewtere seniinde. E hono noon miɗo yiɗi ngarten e mbiɗe suura jetti faa hannden e dewtere ɓanngingol, haala fettugol feɗoode jeɗɗo ɓernde kañum e deƴƴere mawnde tawaande ana laato nde woni ko warte faa haltane en. Wiyaama ndenno nde njawdiri ndi fettuno feɗoode jeɗɗo ɓernde nde, kammu o deƴƴini te ko warata e feccere leeru, kaa haala giɗo ana heedani e bawɗe lamɗo joomiraaɗo. Almasihu Isa e ley wakkati nyalaaɗe cagete ɗe, bawɗe muɗum ɗe ɓangan faa ɓura ko seyɗaani woodi wadde kañum e gollude. So wiyeede goonga aan giɗo tawaɗan hettinii kam, fadde nden nyalaande laataade naa warde, miɗo yiɗi faama lamɗo jooman ana muñaniima yalla ana hokkee wakkati nimsutudde de njaadira e lutti maaɗa. Ngara tewtira lamɗo joomiraaɗo yaafa muyal lutti kañum e ngurnam keddotooɗam. Wiyaama ndenno nde fettoore naa du nde feɗoode jeɗɗa ɓernde nde, kañum fettaade kam o de'ini ko waarata e feccere leer. Janngen ley mbiɗe aaye ɗiɗi. Kanko Yohanna mo wihi nden mo yii malayika en jeɗɗon dariiɓe yeeso lamɗo ɓe no hokkiraa buutute jeɗɗi. Buutute jeɗɗi ɗe ana jeyɗi e famminde kañum e hollitinde ko warata laato. Ɗum woni hollitinde aduna kurɗo o soni ɗe fuufaama. So wiyeede goonga ɓe annda wonko waylititto, wonko warta laato. Giɗiraaɓe, faa jooni non woni ko ɗum wordi. Ndenno eɗen haani wattande haqqille e ɗiɗo kabaruuji faa gasa. Kanko Yohanna mo wihi ndenno mo yii malayika en jeɗɗon dariiɓe yeeso lamɗo ɓe ndokkaama buutute jeɗɗi, maanda ka haala ana hollita en wonko warta laato. Nenno janngen ley mbiɗe aaye tati. Wiyaama malayika goɗɗo jogiiɗo urdude kanñeere daroyi bange ittirde sadaka. Ɗum woni de to Almasihu Isa tawa ana dokka yonki muɗum saabe luttiji meɗen to, o hokka urdi kewndi faa o sakkodo ɗum e duwawuuji seniiɓe, o yottina ɗi dow ittirde sadaka kanñeere wonde yeeso bimbeere laamu nde. Anni hen goongaaji mawɗi giɗiraaɓe. So wiyeede goonga, homo fuu e meɗen tawaaɗo ana gonɗini e Almasihu Isa, eɗen haani faamude faa tiiɗa. Lamɗo jooman ana waɗana en moƴƴere mawnde, nden moƴƴere mawnde ana heedani e dow tawede soni e nyaagike mo sikke wala nyaagunde meden yaata mere nden no an gido hettinido midan darde so tawi a gondindo e almasiu isa tinnoda e wadde duhaaw e nyaagade kanyum e jetta naadu kollita jettoje kanko lamdo jomiraado e hono non fadde am yaade yeso de ngaren nanen ko wiyete en e bangal kabaru nyaaguneji di mi dartiran hettudo masingaaji o walla en hebde faam e anditore na adresse meden
so odon jidi famde de do dewtere binde amen atakiji neldon min e dey reedi Côte d'Ivoire numero ji amen anni 06 BP 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire mi filiti 06 BP 2131 Abidjan 06 République de Côte d'Ivoire
Dentiab fasan e hono non gidabe wiyama o hokka urdi kewndi fa o sakkodo dum e duawuji senibe o yottinadi do ittirde sadaka kanyere wonde yeso bimbere lamunde aye nay churki urdi ndi ngabbidi e duawuji senibe be iwde e jungo malaika darido yeso lamdo malaika o bami urdude nadu urdude nde hebbininde yite e le ittirde sadaka nde weddinde e leydi anni hen no duhawuji gondinbe e almasiu isa yottirto lamdo joman deso lamdo joman jabanike duhaw o anni hen no malaika o warta yottinira dum nden no wiade mo weddinde e leydi non gidali e dillereji ngadi maje maji kasen leydi timbi andon wakkatiji wonku e garoje ele adna medeno an hani dum hokka en wattande haille eno jogodi dum ko meden lamdo joman ana yidi habboden e mudum lamdo joman ana yidi tinnoden e duhawuji enen tababe e goninbe e kanko almasiu isa yalla o mo heba mo gollira e duhawuji meden di sabi yo e majji woni ko mo dawri ditta e majji du woni ko mo warta mo dawra e bangal o do aduna denno eden hani tinnade e duhaw eden hani yettude lamdo joman e le ko ngatten fu ngaren e miide ay jeegom bututa jeddi ciagal dum malaika en jeddon jogi be bututa jeddi be landinani fufude de hala bututal arandewal malaika arano o fufi bututal mun non mala malluje e yite jillondirange e iidam bedda e leedindi feccere tato berde leedindi sumi feccere tato berde ledde de sumi kasendu hudo heccho kodu fu sumi anni hen ko warta laato e hala bututal arandewangal fufegol mudu denno gidrabe anden so wiyede gonga lamdo hollitan bawde mudum e le nyalaade cagite seydani wawa hadde dum bi adamanke wawa hadde dum sabi lamdo yo jom bawde bawde makko deedu waran banga e le nyalaade cagite jaati wonku e garoje le odo adna adna men o jom en ande mudum kanyum e jom en chuse mun en wawa wadde hen fay humude so wiyede gonga ido kabaruji ana hani ko hokka en antinde lamdo ana dawra e li odo adna ngaren e miide ay jetti de nanen ko hollititte en e hala bututal didabal wartengal fa fufengal nenno ay jetti o wi malaika idabo o fufi bututal mun non ko way no wamde hayre huɓɓore ni wedda e ley geeci. Tatoɓere geeci o laati ƴiƴam. Tatoɓere kuɗɗe guurɗe gonɗe e geeci ɗe mbaati. Tatoɓere laanaaji ndiyam ɗi halki. Anni du ko hollititte en e ko warta laato e bangal geeci. Wiyaama tatoɓere geeci laatiima ƴiƴam. Tatoɓere kuɗɗe guurɗe gonɗe e geeci ɗe du mbaati. Tatoɓere laanaaji ndiyam ɗi halki. Ɗe kuɗɗe fuu waran laato honno dewtere seni nde hollitiri ni. Nden no ana haani barkinen lamɗo joomiraaɗo. Ana haani sonii en gonɗinɓe e makko e goonga. Njetten mo njehen yeeso e haɓɓaade e makko e goonga. Yalla teddengal e yettende ana woodanoomo hakkunde yimɓe oɗo aduna bonɗo. Fadde am yahde yeeso, mi ndaatiran hettuɗo masiŋaaji to o walla e nden no foofitirde e heɗaade wuugeeji seeɗa. Tiyab, e hono non giɗaaɓe, haala buututal en tawaama eɗen haltane ko kabaru muɗum gilla ley dewte alkawal kingal. So on miccitiima ley dewtere yaltu ɗiɗa ɓorro ɗo suura sappo aaye muɗum ɗiɗi, haala no dental gonɗinɓe yahudiyankooɓe ngal hanno wonnirde buututal hollitaama ton. Maanda ko ngal buututal wonniraa du ana haltane en e ley ndeeɗo dewtere. Wiyaama so buututal fuufaama yo faa rentina dental yahudiyankooɓe faa hokka du no ɓe haani yaarude. Giɗo hettiniiɗo, ni jaati woni fayde kañum e maanda buututal. Wiyaama du so buututal fuufaama ana jeydi e hollitinde dental yahudiyankooɓe ngal ana haani landinaade. Maanda muɗum woni haɓotooɓe ɓe o woɗɗa. Ɗum woni wayɓe maɓɓe ɓe woɗɗa e nokku o. Nden no eɓe haani landinaade de ɓe njaha yeeso yalla wolde eɓe waawa ɓe jaaloo e majjum. Giɗiraaɓe, so warii du e wakkati weltaare kañum e nyalaaɗe ɗe ɓe haani weltaade e muɗum, e ley ɗe nyalaaɗe du buututal ana wonno fuufeede. So sadaka wari faa yottine buutute ana woodi fuufeede. Ɗum fuu yo faa hollita lamɗo joomiraaɗo woni ko yamiri ko kabaaru buututal. Ɗum saabi giɗo hettiniiɗo, kanko Paul mo holliti e dow majjum so wiyeede goonga e ley wakkati fuufeegol buutute kuɗɗe mawɗe waran laato jeydude e rentinde dental yahudiyan kobe jeydude du e jahadal dental gondinbe to lamdo jomirado so en gari e dewtere kanko Paul o faade e dental gondinbe korintun kobe dum woni dewtere arandere faade e dental gondinbe korintun kobe do suro mudum joy bamde do aye debbe e sappo e goho fa yaade yeso mo vi mi do banginana on sirdi on mayata nadu e mayata en fu ka en fu e mbayli tete e wakkati goto no himjaago yitereni so bututal cakite jamanu gal fuufi sabi gal fuufan maybe be immitoto be nyolata enen mbayli teden e leedum ana tisi terde nyoloje de borno ko nyolata terde mayoje de du borno ko mayeta so terde nyoloje de bornike ko nyolata mayoje de bornike ko mayeta e on wakati ngol kongol bindangol tabitan jalogal mo'i mayde hoto jalogal ma woni mayde hoto sembe ma woni mayde e luttal hebata sembe luttal du e sariya o hebata bawde ka jettoje godani lamdo dokkirowo en jalogal sabe jomrado men Isa Almasiu e leka do hala gidrabe ko yidumin wattanen hakille e mudum ko ana jeydi e kabaru holitowo en hala bututal viyama so bututal fuufi ndenno wonko warta laato yimbe waylititte de hauraya e Almasiu Isa so viyede gonga lamdo jomrado ana dawra fa handen mo yidi du tabe eden dawrida e makko eden ngao nadu eden jaha yeso e habade e muyde makko de njehen yeso e dewtere fa handen kanko Paul o faade e dente gondinbe en garan e bataaki makko faade e dental gondinbe arandewal do suro mudum nay bamne do biide aye sappo e jeego e do en du ko mo holliti tawoni miden kalano on ko jomirado wi enen wurube furube e gartul jomirado be en arata ko maybe be nabede to makko sabi jomirado e hore mun jippoto iwde do kam do oynango mango nde ewnango horejo malaika en nanete ende bututa lamdo fufetende viyama den maybe gondinobe Almasiu be adato fu imitade ciagal dum enen wurbe hednobe be en fu en bewtidinte e mabbe nabide den le dule fa kawren e jomirad le mbeyu anni hen hala wokka hedande e fufugol bututal den no andon gidabe hala bututan al haltane en kile kewde le dewtere senine hala bututal so haltanama en fu yo fa wongina yo fa holita ko warta lato yo fa andina en kabaru hunde ndenno de butute tawade ana fufede ciagal fufegol mudum wonko rimata na wonko latoto en kebino famude ko tawa latade nde bututal arandewal e dido bangal fufande joni ka njehni yeso gidrabe de ngaren e mbide aye sappo iwde fa handen e dewtere bangingol do sura jettido hala bututal tato bangal fufegol mudum ko warta rima woni ko warte fa holiten malaika tato o fufi bututal mun via non kodal mangal kubirowal no chunkumalni iwi do kamu o sami e tato berde maje kanim e chewle ndiyam ngal kodal ka defi woni ko biyete ngal haadini tato berde ndiyameji di kati yimbe helpe mai sabe din diameji kadudi anni hen hala wokka mauka kalam jomirado holititta en denno ngal bututal tatobal nde fufande yo kaade fi woni ko ngal tawa rimude so wiede gonga ndiyameji di fu haadina nondu tawabe an yara dan ndiyam wiyama hewbe dali aduna dum woni mai njehni yasofa handen gidabe de nanen ko lamdo jomirado hollititta en e bangal halaji mudundi so wiede gonga an haani kolliten leedin kinare jabanen ko lamdo jomirado hollititta en ko yalla teddengal e yettende an wodano dum gilla joni fa abada so ingari e ko aye sappo e didi wiyata en dum woni hedande e hala bututal nayo bangal fufegol mudum wiyama malaika nayo bo o fufi bututal mun non tatobere nange e tatobere lewru e tatobere kode pia fa gotel hen fu tatobere mun nibba jemma e nyalawmo fu mbasa tatobere foyre mun en tiagal dum mo wi kanko Yohanna mo yi cilal ana diwa do mbeyu mo nani engal ewno e dande tonde engal wiya yoy 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 bone wodani yimbe aduna ne malaike en taton heddibe be pufi butute mun en anni hen ko o nadu ko warta lato ele hala bututal nayo bangal fufegol mudu so wiede gonga an hani wattanen hakille e ko lamdo jomirado hollititta en hono wonginoje de wonginoje an hani famminden goddum fu walana en so wana wartude e almasiu isa gonina e makko habiro e makko e gonga yettamo teddinamo hollita o mo handi e teddinede jaati an gido tawadan hettinika dum woni ko yidmin wattana haille fatida dum woni ko yidmin tawe ada habbo e mudum de njetta lamdo jomirado wada ko fordata e sago makko hollita so wiede gonga goddum fu hana ko tawe ana heba yonkima e hakkille maada so wana habbade e ko lamdo jomirado wihi en ko e do majjum hala o tidal mawdo warowo sama e adna o ana haltane en kili hewde dum wonno ko Isa almasiu e hor mudum holliti le linjila matta ne vihuno en ka do hala mida yidi e do majjum jangen do sura noge enay bamde do biide aye noge e jenay dewtere kanko linjila matta o ndenno don e don tiagal torra leede nyalaade kanko almasiu mo holliti de nange nibban lewru ngottan yaynude koode kammu chaman kulle gonde do kammude dimboto e on wakati taguma sabbi neddo o bangan e mbeyu leñi adna di fu ngullan be njiyan bi neddo o ana wara e duule ana warda bawde mawde e teddengal bututal mangal fufete o nele malaika e makko fudo nange e hirnange sahal e baleri mobta subabe makko be gilla hore leedi fa hore leedi anni hen ko hollititten e ko almasiu isa e hore mudum wiyani en e bangal tiagite adna fadde am yaade yeso gidaabe hettinibe min daatiran hettudo masingaaji to o walla en denno fofitirde e hedaade wogeji seeda dañ tiyaab nden no almasiihu isa ko holliti woni e on wakkati wonno ko taaguma sabbi neddo o bangata e mbeyu mo wihi de leñ adna di fu ngullan sabi be njiyam bi neddo o dum woni kanko almasiihu isa o mo wara e duule o mo warda e bawde mawde e teddengal andon bawde e teddengal hokkama kanko almasiihu isa ka jonnon e le wakkati cagite o adna o andata kabaru majjum nenno gidraabe ne wonno enen en dulladum saabe wala fu ko dulluden e biide dewtere seniide ana hani gilla joni le noden haboden e almasiihu isa meden mo wi nenno bututal mangal fufete o nelan kanko almasiihu malaike en makko fudo nange e hiro nange sahal e baleri mobta subabe makko be gilla hore leydi fa hore leydi taykite ibbe nenno almasiihu isa wi mido halano on gonga o jamanu timmata tawe kudde de fu ngadali kammu e leydi timman ka halaji makko di timmata abada yo lamdo faabo en gidaabe hettinibe so wiyede gonga nden nyalande e on wakkati fay goto andadum wana malaika en wombe do kam wana bin neddo wala andudum so wana babirado nenno gidaabe ana hani battanen haqqil e dido kabaruji de selen e habade e ko boni leydnoden jabanen kongol makongol e gonga yo dum fu latano en gidaabe hettinibe e do alhorma isa almasiihu amina
kettini do joni ko le iwde e suudu radio transwar radio anni anditode amen 06 dp 2131 Abidjan 06 et Soudou Radio Transmob Radio Le lampe Hollou en Wakati Gokto Kassel Tawe et Ngouri et Ntchelli Tchè et Tchè et Tchè Yikoy Am